fase fulu wafe fase lau. E fase lau wafe ta la. Se fe soa swani a le wha ala putupotonga mō le Kanesa i New South Wales, le Cancer Institute of New South Wales. O le afa alui polo kalame, mō le pui puinga o tangata whai mai. Ona o whaafita auli wha ale soifua mā loloina e a fua mai i le ula ula tapaa. I le whaatusa isi atunu ua le lalolangi, ele o matua to atele ni tangata i au se talia nei, o lo o whaia pea le nei māsani o le ula ula tapaa, i le se fulu tau sangata luai, ua mōli mawina i a le whaai titia o le au whai o tangata i au se talia nei, o lo o whaia pea le māsani o le ula ula tapaa. Peita i o lo o mōli mawina pea le māua lunga o le au whai o tangata ula ula tapaa, inisi o vāenga e pei o tangata mua mua e a Polisini ma Torres Straits, ato ai manisi o vāenga o tangata whai mai. Na whaalia le whaatonu o aunanga matonga fitinga o le Kanesa i New South Wales a Professor David Caro o tangata a Polisini ma Torres Straits, o lo oise tū langasili o na māua lunga, pe a whaatusa i atunuu o lo oto atele ai tangata i ula ula tapaa.
As we think about the smoking rates in Aboriginal and Torres Strait Islander peoples, our challenge is that as we look around the globe, these are smoking rates that we see in high smoking rate countries.
Na saunua fo'i Professor Caro, e māuarunga fo'i le awha'i o tangata Arapi ma tangata Saina.
We know that people from an Arabic-speaking background are more likely to smoke, that parts of our Chinese communities are more likely to smoke.
Na saunoa Ernest Young o le Chinese Community Council, po se whalaputuputonga a tangata Saina, e to atele tangata Saina i loulo tapaa, i le atunu o Saina. O ila tau e malanga mai Saina maumau i Australia nei, o le to atele, e le tu ua ae wha'a wau lava le māsani o le ula ula tapaa.
The smoking rate for the Chinese in China is very high. So when they migrate to Australia, there is also a high, resulted in a high smoking rate.
Ernest Young o le Chinese Community Council. O le whesoa swani le nei e owa i le whasela wafe tala o le awha alui polokala mewa onga ma laina le quit line inga ngana ese ese. E whāutua ina ai le tūlanga la matia o le soifua mālolo ina mai le ulo ula tapaa, ai meise ina ngāse ngāse o le Kanesa o le māmā, ma le mai fatu. E o le a o fiai, i nei whamatalanga, ia le tūsia o Polokalame po o Lapata Inga, i le ngangana Saina Mandarin.
So a lot of the smokers don't speak fluent English, and accessing a line that doesn't have their own language can be quite anxiety provoking. So if they know that there is someone who speaks the language directly with them, it's more accessible for them.
Professor Caro.
We're doing research with those communities as partners to understand what are the things that are going to be most relevant to those communities in getting a message that quitting is one of the most important things that they can do for their health.